White boy, here my nigga, senior, SL, music. Nataka peace nawe every day, hejua haki weni wangu, baby. Hawana wedi, you my wedding day, kwa haki nanipendo sana, you are my baby. Ntako juwe haki nani kupendo baby. Nilikuwa kungoja wewe tena baby every day. Milumani adule Bazi ndunyo
Imagini baby.
Baby alelumi nindi ale mira ale tamalia baki vini yesu yundi. Baka kitro mimi yonzengo pirati. Baby lete lu mima asiku haidu. Aniche jira baki yonzele zugere zule. Tabari mibere lete materuku baby. Baka kitro yonzengo pirati kanisi baby. Ale mite uko leta mate yu adari siri. Milumani adule Bazi ndunyo. Hata watu wakisema ati mini mbaya, baby wewe tena wasijali. Milikuwa kutaka kupeleka we nyumbani, watu wangu wajowe ni yangu. Haido, hata kama wamesema mini mbaya, usijali tutaisi na wewe ma baby. Hata kama wanasema we ni mbaya, na pia yangu miwezi kujali my baby girl. Milumani adule Bazi ndunyo.